Radio Pulpit, 657 AM.
Indeed, Baba, you are all that matters. Minister GUC, ubesibusisa lapho i-3 songs in a row ebengikuthathele yona njoba ngishilo ukuthi le ingidedicatela abogogo bam bangaleke eBenoni ugogo eBenoni, yes, ugogo Malindi, ugogo Lukhele, ugogo Maralin kanye nomamhlongo. Ngithi ngiyanthanda kakhulu. Yaphambi kwakhe ke uMinister GUC usibusisile uHelen ethi phahama khosi yali khosi wasibusisa nokholeka ethi alibuye lelambatha. Ubangani the author uthi yo, what a level of wisdom from umfundisi. Uthi we must enter into relationships with our eyes wide open. Kuyiqiniso lelo uthi singangeni ngomoya. Yebo, kunjalo, kunjalo mangethe. Isigaba ke sesibili lesi isikhathi sithi 16:03 usanda kungena, siyakwamukela. Awulahlekile, usekhaya, singumngani, siphinde sibe ngumsizi. Sithole ku AM 657 naku DSTV siyatholakala ku audio, okay? 882. Ngishilo ke ukuthi uma ngibuya ngizobe nginolungile Madinani. Ngipronounce kahle ne?
Yebo.
Kungabe ukuthi ngiyamosha bathi laba lalele bathi ubani manje lo am pronounce ngendlela esingayi understand.
Hayi cha, uyishayile.
Ulungile Madinani. Siyakwamukela la ekhaya.
Ngiyabonga and thank you to the listeners well for embracing us with your presence. Ngoba I believe ukuba if it wasn't for the audiences, ngaba sikho nathi lana. Sibonge nomdali because at the end of the day he is the Almighty.
Amen.
And sivuka sivuke emseni njalo.
Yebo, kumusa wakhe. Abantu ngesinye isikhathi umuntu uthatha ukuthi ngoba uvukile kusho ukuthi yena, you know, unawo amandla okuthi ayivuse. Sikhohle ukuthi konke lokumusa kaJehova. Lungile, siyakwamukela la ekhaya. Ungababingelela zonke nje indawo laba silalele khona.
Hayi, ngibonga nje ukuba lana nje, for me is a blessing and an honor. Ngibingelele nje wonke umuntu from my fans, you know, abantu abangixhasayo. Ngibingelele uma wami uphumelele Madinane, my children Waruna no Ankahile. Ngibile ngumndeni, ngibingelele nabantu esontweni, ngibilingelele nje wonke umuntu because nje bengisengishilo ukuthi sonke nje sivukile, sivuke ngomusa. It's God's favor upon our lives that we hear.
Amen.
And it's something we shouldn't take lightly, especially after what we've gone through with the COVID pandemic and what is still happening. So akusukuhlakanipha kwethu ukuthi sibe lana. So ngibingelela wonke umuntu, ngithi God is leading and so are us as children.
Hallelujah. Ulungile, she's an author, bazalwane. Ubhale incwadi ezinemiyalezo emihle la. Already sekabhale 3 books. Le incwadi usibhale 3. Uqale nini ukubhala?
So the first one, I took almost a year.
Yeah,
I started writing it. Ngaqala, I think it was 2020, yes, when we started with, when we were under lockdown. Because my intention, ngokuthi ngizwenze master's degree I'm on culture. Then I decided, kuthi yazini, a lot of people, they're going through a lot. So it's ngidedicate incwadi on my journey, my life journey and experiences. Bese ngibonge abantu that have embarked in this journey with me. So it was more of a celebration. So yiyo leyo ngayithatha for the longest time. But the other ones, that's when God literally took over. Because ngiqala ukuzibhala December and both were launched last month in January.
Wow. So eyokuqala yilena ye spirituality, Christianity and culture.
No, le yes.
That's the second one.
That's the second one.
Yeah, the first one iti
I am Lungile Madinane and my journey continues.
Oh, so eyesithathu ile you're not breaking, you're growing.
Yes, refined by my scars, yes.
Hey, yeah, kusho ukuthi ke kuningi sizokuzwa la. ngalolu hambo lwakho. Asiqale la ke mhlawumbe usibekele isithombe ukuthi ungubani, uLungile ukhulile kuphi?
Ulungile is a server from a very young age. Ngikhulele I was born in Katlehong. Originally from Swaziland, but mina was born in South Africa in Katlehong. Ngakhulela in Primrose. So when I was very quite young, Uma was moved to Primrose. Then 5 years of my life in high school, we relocated to KZN. Then ke ngithesha ringabuya the side. Lungile is a server njengisho from a very young age. Ngikhulele our family church is Salvation Army, so ngikhule vele ngiyiserver. Meaning ngikhuliswe ngazi ukuthi umuntu yini. Ngikhule ngazi ukuthi you need to give your time, you need to give your tithe, and you need to give everything kulaba bangenakho. Then after uThixo wangimuva from the Salvation Army, kanti being prepared for a lot that I was going to embark in, ngasuka at the age of 18, ngajoina a church which is called Change Bible Church. Yila uThixo waye wangisa ukuthi ngivuthwe ekholweni because of the challenges that I was going to embark in. And I'm still there 20 years later. And yeah, uLungile is a mother of two. uLungile is a server, you know, othanda uThixo, ovukayo. Like I wake up to my callings, my dreams, my aspirations.
Yeah.
I'm one person who embraces a new day because ngiyazi ukuthi usuku olusha luza nezinto ezintsha.
Yeah.
You know, ngakhuliswa uma my mom is a praying warrior ohlale esho ethi Lungile, in the midst of it all, ubokhumbula amazwi kaMdali, and you need to utter certain things. And Uma Wami has always been my pillar of strength. She still is, you know. And I'm blessed. I'm full kamba manga because it's not every day where uba nomzalo wakhayo. Ukuthi noma izinto zomhlaba zithi. Mina Uma Wami is the one person, one of the one people that abakwazi ukuthi bangipositione ukuthi ngithandaze. My mom will always say ukuthi yazi, akufuneke undermine being a server.
Yeah, you know.
Because that means you actually have superiority. Because uma uyi server, it means even no Thixo uyakhothamela. Because uThixo ubona ukuthi uvukela abantu bakhe. So I mean, I've always been that individual. In all the roles that uThixo have placed me in, I've always been ngilo muntu loyo othi ngizosebenzela umdali, not just to collect a paycheck. So that's uLungile. Ngiyamthanda uThixo, uThixo uyangithanda. God calls me his precious pearl because mina I'm that type of person. When I speak to God, ngithi, God, come, let's have a chat. Hlala lana.
Sibonisane.
So mina I'm that ngile ngane kaThixo ethi, yeah, let's have a chat. Manje ngicela sixoxe. And we have these phenomenal discussions. Sometimes when I relate them to abanye abantu bathe iLungile, you should have been an actor. I need to know this is exactly the conversations that I've had. So uLungile money is a full package, man.
and uLungile overcame everything that was meant to destroy her. Yingakho ke wabhala incwadi la ebizwa ukuthi you're not breaking but uyakhula. So kusho ukuthi nje konke lokho like ama weapon bekeza ngapha nangapha shayisana ngamabonda akakwenza ngalotho. Sometimes you know siphila nabantu and then benza izinto bathi bayakudestroya kanti bangazi ukuthi bayakukhulisa and then bakunikeza nokuhlakanipha ukuthi okay, next time uma ngibhekana ne imo esikanje ikuphi engimele ngikwenze. And engithandayo ngayo uLungile ukuthi uma ngibuka la incwadi zakho uthe angizoyilwela mina lezimpi ngoba ngiyamazi uNkulunkulu wami ukuthi unamandla, ngiyamazi ukuthi uNkulunkulu wami uzohlezi engilwela ngazo zonke izikhathi. And then wathi kunjalo uhambo lunzima kodwa ngiyaqhubeka, ngizototoba ngiyoze ngifike la uNkulunkulu afuna ukuthi ke ngifike khona. So today sizobheka kakhulu kule ncwadi ethi And My Journey, continues. Ngiyazi ukuthi ezinye uyibhalile, you're not breaking, you're growing spirituality, Christianity and culture, but because of isikhathi, ngithanda ukuthi sibuke le yokuthi ngoba usaphila, uma usaphila kusho ukuthi uhambo lwakho lusaqhubeka.
Yeah.
Awumile and ngeke vela umuntu uthole ukuthi ume endaweni eyodwa. Kumele kube nama steps owathathayo. Uyabona ukuze uqhubeke ngempilo and then uze ufike la uNkulunkulu akubekele khona ukuthi ufike khona. So luqala kuphi lolu hambo luka Lungile njengoba eqhubeka ke namanje?
Uhambo lami liqala on the 2nd of June 1984 when I was born. Ngazalwa impela nje bese ngishilo ngakhuliswa a praying warrior.
Yeah.
We are born. Minuma wam is the type of woman that nishamans and jini we pray for. Mama Mati, you know, we honor everything.
Yeah.
And the one thing that I yabona sometimes as ingane aso as start we don't like to take pertinent.
Yeah.
Minega mawam, mina ngumawam. I always am my mother's daughter.
Yeah.
You know, Uma has instilled so much in me. Nangokungkulisa ngokwenkolo. You know, hence I broadly say with pride, ukuthi mina I'm a Psalm 139 verse 14 lady, fearfully and wonderfully made, because
yeah,
that's exactly who I am.
Yeah.
Do you understand? Angisweli lutho because I don't walk alone, I walk with God. Uthixo uhlale nami. So ijourney yami yaqalwa when I was born. You know, I grew up in wealth. You know,
yes.
Some stories abanye abantu bazoba, you know, mina I don't wanna lie ngqambamanga ebantwini namehlweni. I grew up as a madam. Right? I had the best.
Wow.
I still have the best.
Mm-hmm.
Right? And it's not because of ukuhlakanipha kwethu, but it's because of God's favor upon our lives. But in the midst of all of that, being madam and all, you know, ama challenges ebeza. And asazoqhubeka eze. You know, I always say what was sent to kill me redirected me to God's purpose for my life. Ngoba impela wonke mina ama challenges that have gone through empilweni yami avela ngakhe angikhumbuza ukuthi I'm a seed, I don't die. I actually flourish. Ngibe even better than I was the previous day.
Yeah.
So my journey continued. I grew up. You know, I went to varsity, ngasebenza. Even how I started with my job, I don't want to lie. Umusaga tik umunawe. So my as a servant of God, my CV, may I be honest with the experience ang nayo. But it stipulated what I was bringing to the table.
Yeah.
And this one particular manager kept saying, I want that lady. So I didn't know Lindau, and I'm like, keep saying, I don't know this place, Mina. I'm not gonna go. That lady was like, if I need, it means I must pick her up, I will pick her up. I want to see. When I got and I met this phenomenal woman, ngahlangana with a woman of praise, and she was like, you know what, Lungile, I specifically insisted on you because this was the most honest CV I've seen in a long time. We are born aguti when you walk with God and God's favors upon your life. Awudingi ukamba ukamba manga and act to be something that you're not. So I told her in my CV, I was telling them, guti, this is what I bring to the table. I experience anginayo. But this is what I'm bringing. And what I was bringing was even beyond. Because I move from that position to greater heights. Until God said, I expiry date Lungile sifikile. And I had to jump. You know. And even the jumping, because I trusted and I had faith in God, ngathi I'm ready. And we nga jump. And my jumping and leaving my job, because I worked for the same company for 16 years. You know. Nga jumpa to greatness. To even greaterness. You know. You know, sometimes ezinye izinto uke ubuka izinto uthi I don't think I'll make it. Mina had ama situation la ngithi ayi cha Thixo, angisujobe phela mina. And angisimbokodo mina. Mina I'm very fragile. Mina like he kongithi mina the discussions I have with God, yila where I will be like that. So my journey hasn't been easy, but God has always been there in my life journey. Engibambile na la sengithi ngiyawa athi my precious pearl, stand up, lungile, let's continue. And I never gave up mina. Mina I'm a go-getter. Mina ngalala today impela nje ungibona ukuthi hayi cha lungile. Kusasa kusena I show up. You know, I show up.
Yeah.
But because my Redeemer lives, ngihamba noThixo, and I'm fearfully and wonderfully made.
Yes, indeed.
You know, so when umunomusa, you know, you ezinye izinto noma ubone ukuthi hey angiboni ukuthi sizo, but I doubt mina. I always say angivumi ukuthi my fear to overpowers my faith.
Yeah,
because the moment usu doubt uThixo uzokulindisa amalanga, noma ngabe impumelelo, your victory was today.
Yes.
Uzothi okay uyang doubt ngizokubona Friday.
Mm-hmm.
So mina ngivele ngithi cha asiye khona.
Yeah.
Asibangene.
Yeah.
I'm that kind of a woman.
Yeah.
You know, plus ke yazi ke I love clothes, so I showing up. I make sure.
Yeah.
You understand ukuthi I dress up and I show up.
Yeah.
Because ngihlale ngisho ngithi angifuni ukuqhinza uThixo mina, ngifuni nathi yazi le yangane yami bathi yipi. Le athi so uvelash ukuthi hayi precious pearl wam loyana.
Yeah.
Uyabona. So I show up. And it's critical. And it's not only about showing up in a sense of how you dress and stuff.
Mm.
It's about showing up so that even nalengane or in doubt, umekubuka asho ukuthi hayi man kumnandi kalo Thixo mos.
Yeah.
You know, look at ingane zikaThixo.
Yeah.
Mina always tell people, ngithi God says we must be humble in serving, not humble in the riches of the world.
Mm.
Meaning, uThixo akasifuni sihlupheke.
Yes.
uThixo ufuna nalokubukayo asho ukuthi hayi man ngicela ukujoyina la uhamba khona.
Mm.
Bese momtshela ukuthi hayi ende la ngihamba khona mina ku free.
Yeah.
All you need to do is praise and worship God.
Wow.
So that has been my journey.
Yeah.
And mina ngishumayela anywhere and everywhere where I get an opportunity, where I tell people. And I think last thing bege khona in my journey after I left my job, because I still namanje basangifonela abantu ukuthi lungile usho about you know but I'm certain, because I even asked uThixo ngathi ngambulele la ungisa khona, ngambulele this new chapter that you say we must jump to. You know, the nice thing about God is that uThixo afuna uzumthumele ngisho WhatsApp. Njengisho ngithi mina ngiyasho ngithi come hlala la manje asixoxe.
Yeah.
And the nice thing is that umdali uyazehlisa abe in your level.
Yeah.
Mina mangikhuluma noThixo, I was even relating to my the other day, ngithi yazi God is starting to be so like me. Uma athi ngithi mina phela ngine drama, ngithi but mangikhuluma naye sekanoku yes longile, you will not believe. Mom is like, but that's God.
Yeah.
You know, God will become like ugcine esefana nawe so that you connect, and so that ube free ukuthi ukhulume naye,
ukhuleke
naye,
yazi umthulele nje konke okungaphakathi enhlizweni yakho.
Ngithi mina ngimthulela ngize umathi cha le bongasafune ukuxoxe naye, ngabe uyixoxele nami ngayo. Ngithi no, I need to be transparent with him so that azi ukuthi ifiso zami zinjani. And in this journey that I'm in, which is the most phenomenal journey, is i journey la engathi uThixo angambulele, wangambulela okunye azange ube mnandi yazi. And into engayithanda ukuthi ngathi ngimcela, wangibuza ukuthi are you ready ukuthi ngikambulele, because ngizokambulela nezinto even ama enemy that you wena owabona as your friends, ama enemy that you see as your relatives. Ngathi yes, I'm ready. Wangambulela, wangishayela ifilimu. But I thanked him because wangisiza, wangakha in that. And at the same time, we understand ukuthi sometimes uThixo uprotector nane uhlala siprotector nje nesizintweni esingazi nokuthi usiprotector kuzo. But what he into angibonisa zona, like I was shocked, I was stunned, I was hurt, I felt betrayed, but He kept holding my hand. Athi but ngikubuzile lungile ukuthi ready. Ngathi yes. And ngavuma ngathi ngi ready. You know, but nje ngizohlale ngisho ngithi mina God is love. And really truly speaking, I'm not exaggerating mangithi mina what was sent to kill me redirected me to God's purpose for my life.
Wow.
Ngoba bengeke ngize ngijumpe to greatness if I wasn't pushed. Yeah, I understand.
Yeah,
yeah. In each we life journey, kunama expiry date.
Yeah.
Sometimes we hold on jin. Na la usubona ukuthi sekuphelile.
Eni la ulimala khona.
Yila ulimala khona.
La ku ukuthi soku expire khona. Isikhathi sokuthi manje kumele uphume uqhubekele phambili.
So mina eyami impilo yikho ngithi in my Facebook ngathi I am Lungile Madinane and my journey continues because ngiyashare.
Yeah.
Mina like in my that in all my books I share even my own life experiences ukuthi umuntu angathi abolungile it's easy for them to say because they haven't gone through. Kade ngisha mina.
Yeah.
But I show up the next morning.
Yeah.
Sengisho ngisho izinto ama traps that would be set for me bengwajampa nomdali umuntu azabuza ukuthi
undlule
kanjani uzubuza ukuthi hayibo uwazelephi ukuthi bekune trap uyanasem ukuthi as omunye umuntu ugcina ngakhona nokuyibamba.
Yes,
khona this other individual waze wathi kimi cha lo thixo wakho uyasebenza. Ngathi the nice thing is that nawe angaku embrace.
Yeah. Yeah.
Do you understand?
Yeah.
Akadingi ngisho. Akadingi nix nje. Udinga ubuwena. La uyitshela ukuthi God hold my hand.
Yeah.
Here I am.
Yeah.
Mina umdali ngiyamthanda.
Amen.
Because in the midst of my pain, in the midst of my trials and tribulations,
yeah,
siphuma even better.
Yeah.
You know, mina ngine this glow kamdali ngisho ngivakele ivaseline umuntu athi yey man lungile ngithi yes that's God's glory upon my life.
Yeah.
And I'm not apologetic about it because it's true.
You
know, God's favor upon my life ingenza ngibe muhle nami ngize ngisho ngithi hayi cha iphumelele hayi hayi umntana kaphumelele muhle man. You get what I mean?
Yeah.
So my book really ngishera my life. And more than anything, ngishera nama lessons.
Yeah.
Ukuthi la ngasha, and these were the lessons. La, this is what, because as you need to remember, siyayifaka nakuzo nathi. You know, uThixo akubonisa ama red flag. And mina ke, I always say, I lay challenging, I can handle.
Yeah.
But God doesn't want us to take all challenges.
Mm.
You know, so the greater thing, God, is that mina ngiyakwazi nokubuyela emuva ngithi hey God ngicela ungikhiphe ngiyifakile ngikhiphe manje. You know, because of the conversations we have, you know. So ngiyakwazi, I'm not apologetic, and uyazi naye mina futhi ngize ngimtshenga ngithi I think mina ngile ingane engihluphayo.
Yeah.
Ngoba kokunye uthi no ungayilungile ngithi hayi man asike nje sibone. Athi okay hamba. Mase ngibuya ngisha, ngibuyela kuye futhi ngithi ikhawushile.
Uthi yeah,
ukuthi ngizosha. So I'm sharing all of this, and especially, you know, because we all go through challenges.
Yeah.
And angifuni umuntu abone ukuthi when they're going through the most ukuthi there's no light.
Yeah.
There's always a light. And nje there's also the saying ukuthi after every storm kwenzakalani.
Yeah.
Kuyakhanya.
Kuyakhanya. And yazi kunombuzo la obalekile okuthi kunabantu abaningi uma ungaya kuyena nje wambuza ukuthi awungitshele dadwethu or awungitshele mfowethu ngabe uyazi ukuthi why ula emhlabeni i-purpose yakho uyayazi ula emhlabeni. Abantu abaningi kuba nzima ukuphendula lo mbuzo. And la encwadini yakho ubuzile ukuthi what on earth am I here for? La buza wena.
Ngangiyibuza. At the same time I was also relating ngixoxa nomdali.
Yeah.
Ukuthi kahle kahle ngambulele ukuthi what is my purpose? Yes. Yes, I know I'm a server.
Yeah.
But what is it that you want me to do?
Mm.
So in life it's always good ukuthi uku reflect.
Yeah.
Uyibuze imibuzo because you know, uma uyibuza uyakwazi to be true to self.
Yeah.
If you're an honest person nakhona. Ngoba ukhona umuntu ongakayi adlale ngaye.
Yeah.
Uyabona.
Mm-hmm.
So mina I've always known ukuthi ngiseva kamdali from birth. Right? But kwezinye as ukhula uke uyibuze futhi ukuthi Thixo ngisase ingane yakho na. What is my purpose now in this journey, in this chapter? Yini le ofuna ngiyenze ezingane yakho? So mina I always mina ngihlale ngimbuza umdala ukuthi ngisase right na. Even in the midst of my pain, there was a time where I asked him, ngithi, do you still value me? And it wasn't a sarcastic question. Bengifuna ukwazi ukuthi ngisenza kahle na. You know?
Yeah.
Because sikwijeni. And ijeni, amajeni wethu ahlukile, but I think if you have a purpose and wazi ukuthi uyapi, where you going, njengisho ngithi mina me go-getter. You understand? So when you're a go-getter, it's you need to remain relevant.
Yeah. And ngiyacabanga ukuthi nje kuwo wonke umuntu umbuzo kumele siyibuze wona ukuthi kahlehle kungani ngila emhlabeni, ngoba ukuba kwakho la emhlabeni akusukuvuka kuphela, ugeze, udle breakfast, yabona uhambe yemsebenzini ubuye, kuzoba nje into oyenzayo usuku nosuku, but kulokho still awukatholi ukuthi why am I here on earth. Ngoba ngezinye ikhathi, you know, uNkulunkulu kuphile lesi sipho, kodwa wena ngoba awuyibuzi ukuthi why ngila emhlabeni, uthola ukuthi akuveli lokho. And uthola ukuthi uNkulunkulu maybe ukuphile lesi sipho to be a prayer warrior. Iloko nje iyeza lento kuwena, or ukuphile lesi sipho ukuthi ube ngumfundisi. Lento iloko iza kuwena, but ngoba wena ufocuse la ekutheni ngiyavuka, ngiyageza, ngiyemsebenzini, ngilungisa izingane, yabana nje into eyenzakala each and every day. So your focus is there. Ukhohlwa nokuthi konje angila emhlabeni kuphela ukuthi ngizosebenza, ngihole, kodwa kukhona okungaphezulu kwalokho.
Yes. And what you just lokho ceda kukusho, it also speaks to ama talent.
Yeah.
Uyakhumbula there's the story of abantu abathathu bakamdala abapha ama talent.
Yeah.
5, 2 omunye 1. Laba the one abampha 5 wenzani wawadablish.
Yeah.
Lo wathola amabili wawadablish. Lo wathola eloda walenzani waligqiba. So even your purpose, it also speaks to that.
Yes.
Ukuthi if umdali ekuphe something, what are you doing to ensure ukuthi you multiply it?
Amen.
Mina yikho ngithi I'm not apologetic. Mina ngizange ngizodlala emhlabeni. Mina I'm here to serve, to wake up, to show up, and to deliver.
Yeah.
Ngifuna another day, sekuthiwai, this is the end. Ijeni yami yaphela. Ngingathi, you know, God, I could have, I should have.
Cha.
I don't, angikwenzi lokho.
Yeah.
Ngikwenza manje, in the now. Yikho ngihlale ngisho, ngithi, where God is taking me, kuyobangala abaningi. And I think, even from the day ngayeka emsebenzini until now, God has showed up and showed off. Ngisho nalo bekethi hayi. Uyayibuza ukuthi kahle, what is it mina engayenzi right if olungile? Forgetting ukuthi ulungile akahambi yedwa. Mina I wake up and I show up no God. Ngize ngisho ngithi siyabangena manje Thixo.
Yeah.
You know?
Yeah.
Ngithi siyabangena, ngithi ngifuna ama speaker. Basho ukuthi hayi man,
sebafikile
laba. But that's what you need to do.
Yeah.
You know, i-purpose yakho funa kuyixoxe naye umdali. And there's nothing wrong with saying, God, show me.
Amen.
Where you want me to go. Direct me. Lead me. God will lead you. Noma sometimes mina ngicela na ne-video, ngithi awukungiphe nje i-video nje clip nje future yami, ngibone nje ukuthi siyapi, you know. There's nothing wrong with that. And hence, I'm confident where I'm sitting ukuthi la ngiya khona kuyobabaza abaningi ukuthi hayi cha, nami sengiyamthanda lo Thixo kalungile. And akusokalungile wethu sonke.
Yeah.
And the nice thing with God is that uthi, come as you are.
Amen.
Uthixo akafune lutho, uthi as you are.
Mm.
And God made us unique and different for a reason and a purpose.
Yeah.
Ikhathanda kanjalo.
Ukuthi sihleze sithobile. Singayiphakamisi thina kodwa kube uyena
ophakamisa.
Yes, and then uma esiphakamisa thina kusho ukuthi udumo luba kuyena.
Kakhulu.
Ngoba yabona njengoba ukhuluma kanje, awuthi mina uthi uNkulunkulu nguyena owenze ukuthi kube kanje. Ngaleyo ndlela udumo luba kubani? Kuyena, not kulungile. Ithi sithathe ikhefu and then uma ke sibuya uthanda ukuxoxa naye unemibuzo ukhona la until ngo 4 o'clock. So ngizoyivula incingo ku 0123341322 noma ungathumela iWhatsApp ku 082 657 2729 unga SMS anako 37871 iWhatsApp ungayisebenzisa nokuthumela ke i voice note noma uye page leka bahle enhlapo nalapho ke ungawuthumela umyalezo wakho emveni nje kwalokho ungashaya ucingo.
Get your daily bread but also your faith in practice. It's 657 AM, the sounds of your life.
The Word for You Today is our youth devotional that has been available as a printed booklet and has also been accessible via email. It is intended to encourage and guide young people in their walk with God. Well, we are excited to announce that the youth devotional is going fully digital. This means that the Word for You Today booklet will no longer be available in hard copy or sent by post, but it will still be accessible on the I Am Youth website, email subscription, and the I Am Youth app, which is available on both the Google Play Store and App Store for iPhone users. Visit www.imymovement.co.za and join the move to digital.
Radio Buzzing of Life, 657 AM.
Sinolungile Madinani obhaleke incwadi ezintathu so far, spirituality, Christianity and culture, wabhala enye ethi you're not breaking, you're growing, nenye ethi I'm Lungile Madinani and my journey continues. Ulungile overcame everything that was meant to destroy her, what was sent to kill her, redirected her to God's purpose for her life. She flew like an eagle as she had faith and that all things are possible through Christ. Akukho kumehlulayo.
Akukho.
Wazi konke.
Ah.
Unamandla onke. Yo. 0123341322 njoba ngisho ngithi 4 o'clock ngiyamdedela. So ngasebenzisa ke lemizuzu esele. Asithi nje plus minus 10 minutes 0123341322 0123338699 ungathumela ne WhatsApp if voice note go 0826572729 unga SMS na go 37871 ubongani the author uthi her favorite line is God is leading and so are his people. Thank you, young lady, for sharing your testimony with us. Nayeke ungomunye wababhali, Bongani, the author. Iyam 0123341322 uma ke uthanda ukuxoxa noSisilungile ungashaya ke ucingo kwamanje. So kunabanye abantu Lungile uthola ukuthi uma kuba nzima empilweni umuntu uzofuna ukuthatha an easy way ukuthi andlule mhlambe kule challenge andlula kuyona. Uyabona kule insuku isibalo sabantu abakhomitha isuicide siphakeme kakhulu. So abanye abantu bacabanga ukuthi uma mhlambe umuntu ekhomitha isuicide kuzondlula konke and then you know akasayobhekana nama challenges, angeke asabuzwa lobu buhlungu, you know, and all those. And wena ke engikubonile ngawe la ukuthi nanoma bezikhona izinto bezikuchallenge kodwa azange njoba usho uthi bona uyasukuma, you dress up, uyawakuka amasokisi kodwa komunye akubi lula ngale yondlela. So ungathini nje kuloyo muntu kwamanje?
Mina the best advising amupha umuntu ukuthi be vulnerable kumdali.
Yeah.
Yeah, sometimes we tend ukuthi abantu umuntu uma uya komunye umuntu uyamtshela inkinga zakho, sometimes angakuhleka or a react ngenye indlela. Mina ngiyakhala kumdali. You know, I worship.
Yeah.
You know, and into emnandi ngokuthi ukhale kumdali ukuthi uThixo uzokukhamfatha ngendlela that no one can ever do for you.
Yeah.
And the into enye emnandi ngoThixo is that God always says ukuthi in the midst of your pain and your trials and tribulation, I'll be there.
Mm.
So mina into engenza ukuthi we show up and wake up the next morning is because I don't let go of God's hand. Noma sengisha ngithi asisheke sobabili, you know. And but more than anything, ngiba true to him, ngisho ngithi ukhumbule njalo ngisuJobe. Do you understand?
Yeah.
But there's one thing mina I'll always say ukuthi kukho konke bambelela kuye and read your Bible. Worship, you know, worship is very, for me, na yenze imanga, ukucula. I'm not really much of a singer, but when I do, I connect no Thixo. Ne pain, engifila, ngizwe ukuthi hayi, khona okwehlayo. Ngimuzwe ekhuluma nami. So those are the tools mina, enginawo. Bese mina, the benefit is then I go and write. Ngibhale. In the midst of my pain and trials and tribulations, ngiyabhala mina. Ukuthi ngikwazi ukuthini, ngisize nomunye that may be facing what I'm currently going through. Ngikwazi, because yabona mo wenza into immediately as it happens, you able ukuthi umuntu umguide ngendlela. Yabona the last two books that I wrote, I was going through a lot. And bengine mibuze miningi, but uThixo wangiphendula through my own books.
Oma mhlampeni ungasibeka esithombeni, what were you going through?
Angithi ngathi uThixo angambulele.
Yeah.
Wangambulela izinto, ama challenges that I was going through. Uyabona the people that abane incwadi zami, bayaza always refer to 7 July 2021. That day ngabe ngashona. You know, ngahlanya. I lost my mind. Ngangise meeting ini. But in the midst of that, I was able to excuse myself. Ngithi Thixo ngambulele. And at the same time, I was able to say, ungavumi ngamThixo.
Yeah.
And I call that on him. Ngathi ngiyakudinga. Angazi kwenzakalani ngami. But ngiyabona ukuthi angikho right. And God showed up and showed off. In the midst of that, ngathi kwenzakalani. Yila athi, are you ready to see what is happening? Ngathi yes. Wangambulela. And I was shocked. Njengisho ngithi sometimes izitha ucanga ukuthi abantu abalekude. Izitha, they walk with us.
Yeah.
Some even sleep with us.
Mm.
Some even wake up with us. You know, badle nathi. Abanye bakhuleke nathi. Talk the talk and walk the walk.
Sure.
That was the worst thing for me is because ngangi destroywa abantu engibathembayo. Yebo kube khona nalaba not really I'm close with, but it kuba buhlungu ukuthi uthi how lo ungizondelani cha ukuzondela ukuthi uyathwenga. Lo ngizondelani mdala, lo ngizondela ukuthi ufundile. Hayibo Thixo, ngoba iuniversity is wonke umuntu angayi, you know, but this people will just hate you for nothing. No, yeah. Lo to nje uyazibona nje. Kodwa ngiyibona because your favor is upon me. Lo, you understand? So I went through that and so much was revealed. Yikho ngithi ngakwaze kwadingekela ukuthi ngimthembe and fly. And take his hand and fly. Ngeke nomsebenzi wami because nawo ubungibulala.
So, ingakho izwi lithi themba uNkulunkulu, ungathembi umuntu ukundlula uNkulunkulu. Yo, 0123341322, sasenayo imizuzu embalwa la ukuthi ngingathatha ama calls wakho uma uthanda ukukhuluma nolungile Madinani. Nanguge umam kaugelo mujela uti hai bahle. We are listening. Siyabonga lungile. Umam kaugelo naye, she's also an author. Yencwadi ethi break out, break loose, break free. Uti God is good at all times. Siyambonga uNkulunkulu lungile ukuthi uyigcinile impilo yakho. And siyambonga ukuthi ukuprotectile kulama weapons okuwukuthi bekabhekiswe kuwena. Kodwa yena wathatha wabhekisa le. Wathi lo owam. Udalwe imina and udalwe ngomfanekiso wam. Okay, asithathe omunye la elayinini. Sawubona dumelo semoyeni. Sawubona.
Njani?
Siyaphila wena njani?
Ngiyaphila. Ukhuluma noMfundisela la.
Umfundisi?
Umzola.
Umuzola.
Mujela.
Mujela, okay. Angazi why ngingakuzwa kahle lana. Okay Mfundisi.
Yebo, ngithanda ukukhuluma noMama.
Mhm.
Ngithanda ukubonga.
Yaza ngikuzwa kahle mfundisi angazi ukuthi inkinga ikuphi iphone yakho uyibambe kahle
yebo ngibambe kahle I made it easy in network
oh mhlambi network ne
yebo
iya lungile wena uyamuzwa
ngingazama khona la ngimuzwa khona impela
alright mfundisi ungaqhubeka
yebo ngithi siyabonga ukuthi sibe na nabo abantu bakhona nalawa ngibonga ukuthi sibe emoyeni into yenzile impela uNkulunkulu ngayo ngibonga abantu bafana nayo ukuthi babe babe nabathi talentment ukuthi bakhulise abanye abantu abaqhubekele phambili into enkulu yazi ukuthi iy'ncwadi zakhe sizithola njani and then so that isifonele kumsupport esesenteni siyilethe bakhona ukuyithenga
okay
ngiyafunakala eyitolo
okay uzoshiya yonke imininingwane before aphuma nebaba wena ulungise nje la uzobhalela khona I contact yakhe yeah in few minutes nje uzoshiya yonke into edingekayo thank you so much for your support bless you baba yeah 0123341322 ngingakuthatha kule 2 minutes esinayo lana kune voice note asilalele iphuma lapha ya ku Sthembiso yeah asizwe ukuthi uthini
I learned to take this opportunity to greet everyone in the studio igama lami u Sthembiso isibongo ngamadalane from Mpumalanga as I listen to the show today ngiyavuka kimi ukuthi some challenges when you face them is the more they bring you close to God. Ezinye izinkinga uma ubhekana nazo ungabona ngathi uNkulunkulu akakuthandi kodwa but is the more God want to bring you close to him. Regardless of what is happening empilweni yomuntu kodwa every situation obhekana nayo empilweni iyakhombisa ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi we ufuna ukusondeza eduze ngaleyo pain onayo ufuna ukusondeza eduze ukuze le pain can be healed yabona
wow wow siyabonga kakhulu Sthembiso Lungile ungathini kuSthembiso
ngiyavumelana nayo but Sthembiso angifuni ukuqamba manga ama trials and tribulations are there endazohlale khona but into emnandi ukuthi thina samsodwa
yeah
ngoba sihamba nomdali we go sihamba with the almighty
amen
obona nala singaboni khona
yeah.
Okwazi ukuvimba nala esingazi ukuthi basibekele unoxhaka you know and more than anything mina I always say asicelebrate impilo
yeah
you know we blessed yeah. Thina ukuthi yeah. Sihamba ekukhanyeni
baningi
abangazi nokuthi lukukhona ubukhanya because ama situations that they face they're facing or they faced you understand
yeah.
So thina we know better meaning sibusisekile
sibusisekile kakhulu yeah sure ngenxa yesikhathi ya 4 o'clock manje kusho ukuthi ke sesizomdedela usisilungile ubongani the author namhlanje yazi bongani awuhleli nami yazi uhleli nami mangethe ngiyabonga kakhulu ya kanye nomndeni wakhe uthi uthando nobuhle no MJ bathi hi auntie Bahle hi my babies and bathanda ukukubingelela nawe sesilungile
ngiyabonga
Amen.
Oh bese bengithanda nokubonga amazwi kamfundisi earlier on lawa awabekile because ngicine ngingaphawulanga in terms of his call, you know, it really meant a lot to me. I don't take it lightly.
Yeah.
Amazwi awashilo and definitely it will be an honor and a privilege to get the support in terms of my books as well.
Ithike ngifunde la from encwadini yakho amanye wama lines owabhalile la la ku chapter 7 uthi time is precious and one must use it wisely. Self love is the highest frequency that attracts everything you want. Devote time to loving self. I loved it. As self-love is important, always do the right thing, even if it means flying solo. The world can change quickly. The small moments are important. Never stop trying. Learn from your past. Give back generously. Distance yourself to save yourself. Don't chase anyone. Don't beg anyone to stay. Know your worth. Save space for people who matter. Leave what isn't for you and accept what cannot be changed. And then quote Lano Isaiah 43 verse 2, when you go through deep waters, I will be with you. Which Jehovah Lord. Wow. Lungile asivale ngiyabonga kakhulu ukuthi ube nathi kulentambama amazwi akho okugcina ongathini nje kuwo wonke umuntu
amazwi wami okugcina ukuthi no matter what you're going through uThixo khona look up to him, seek him, find him because he's ready to embrace you.
Yeah,
my life is a testimony of God's grace, mercy and love. And daily I sing praises to his name because I'm where I am because of him. Nawe he wants to embrace you ngale yondlela ngoba uThixo wethu sonke.
Yebo.
And ngithanda ukubonga for the love and the support nabo bonke abantu abangixhasayo in terms of my books. You know, abafuna ukungifollowisha I'm on social media, I go by Lungile Madinani. And I have my company is Kwamseme. And I will share the company number so that abafuna ukuthi basithinte. We are available on 067-020-5710. I'll repeat 067-020-5710. And I do offer mentoring sessions free of charge because Nami, the best offered their service for me free of charge. So Nami, that's what I'm offering. And ngizon shiya ngu last note oguti. In all, God is always there.
Siyabonga. Gwanju, ti number yako is 0. Iti gen ngenze ganje. Gi pale na uonku muntu e pala yola pekaya.
Okay, ngizu repeat.
Iga kulga zlaba mshambaba ngafuni ingwati 07.
It's 067.
067 020. Okay, sizoyiqedelela ithi ngithathe lokugcina la elayinini. Sawubona Dumelo semoyeni?
Yebo mama, ninjani?
Siyaphila ma, wena unjani?
Ya, ugogo la. Ngicela ukuthi ngisho kahle le namba ngizoyinikeza abazukulu bami.
Oh, yes, uzoyiphila. Yebo gogo.
Abantu. Ngicela ukuthi ngiphandisa. Sasibamba.
Hey gogo, hey iline yethu namhlanje angazi yenzani. Ayizwakali kahle. Kodwa ngikuzwile uzo ngizowaphinda futhi ama number ne.
Yeah, mfakele lista. Yebo sesu. Yebo ma.
Yebo gogo. Okay, siyabonga. Okay, angazi ukuthi line yethu namhlanje injani. Okay, ithini number 067?
Inumber ithi 067
020 57 57 10 10 067 yebo 027 yebo 57 10 yebo.
Yebo.
Angithi ngenzela ukuthi ugogo akwazi ukubhala naye laphaya. Ngakho ngibiza slowly.
Impela bakithi ibusiso zethu zezulu bakitho gogo.
Yebo. Ya ngiyabona ukuthi ngathi i-line yethu i-down namhlanje. Ngiyabona nama WhatsApp ayaphuza ukungena nama line wethu nje akazwakali kahle. Kodwa ke konke kusebenzelana ukulunga. Lungile, thank you so much. Uqhubeke nje ubhale incwadi ukuze abantu bazothola kakhulukazi i-healing ngoba kuningi esibhekana nako la emhlabeni, and njoba ukhuluma nangale pandemic kuningi okumoshekile, and then kushiya abantu nje banamascars, kushiya abantu nje uyazi hey kuningi okwenzakalayo. So thank you kakhulu ngokuthi usibhalele incwadi eyifana nalezi. Ngempela nanoma kunzima uhambo lona liyaqhubeka.
We soldier on impela nomdali.
Hayi
on our own.
Amen.
With God. Hayi.
Thank you. Singena ke esigabeni sokugcina njengoba selishayile elesine ihora. Ngizobe ngino Mr. Romeo Mabasa namhlanje uhamba solo, umam Faith Mabasa akekho. So sizoqhubeka nje nendaba yethu, si unpack nje about uthando, relationships and marriage, sibheke ke go relationship framework. Umbuzo wami ke namuhla engikubuza wona ukuthi ikuphi ongathanda ukuthi uhlale phansi ukukhulume nomlingani wakho, nibonisane, umbuze nje izinto and then abe honest nawe akuphendule. And uma kukhona nje eningavumelani ngakho, kungaba about a culture, kungaba about spiritual things, kungaba about sexual, academic, cultural, mentality, izinto ezinjalo, and then mhlawumbe kulezi kukhona nje ongavumelani nakho, uzokwenzani? Uzothini ihlukane noma ke uzocompromise? Asizwe ke ku Mr. Romeo Mabasa uzongena ke emveni kwalomhlabelelo.
One vision, one voice, one message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit, impacting lives from Gauteng to the Cape.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
Reach your customers in the car, at the office, at home, or wherever they are, night or day. Through advertising with Radio Pulpit, you can reach a large, unique and loyal audience in a most affordable way. With over 500,000 people on our various platforms, from Gauteng to the Cape, you simply cannot go wrong. So advertise today. Contact us on 012-334-1339. Or for advertising packages that we offer, go to www.radiopulpit.co.za. Terms and conditions apply.
Download our app now and listen to us wherever you go. Available in the App Store and Play Store.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.